Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akkam oltan hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbee tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Ambaf Qaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Ministeerri qonnaa oomisha qamadii isa biyya keessaa ol kaasuudhaa fi hojii qonnaa jallisii qamadii jalqabeera. Gabaasaan keenya Galmoo Daawiti daayirektara quunnamtii uummataa ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Abarraa Lammaa fi obbo Geetuu Gammachuu itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessa qabaa itti aanee dhiyaata.
Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii kurrooftuutti argamu kuni duraan bakka Agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kaan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru.
Kuni ji'a lamaa fi torban lama guutes hin jira. Gizma tokko miti gaa silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraadha. Taraa taraadha namuma dhuguuf yommuu faca'uuni duraa duuba jira. Baranaan kakaasaniito motora kun oshan nuu kennanii motora shan gubbaarratti immoo bawataa hanqatetti immoo kuree hin qabna kuree sana gubbaarrattis baay'ee faayidaa arganne sana gubbaarratti immoo kan harkaa qabnu finnee gara mangistiitiin immoo kana hin qabna iyyuu harkaa dhabne jirra kan dhabne sana immoo faayidaa nu godhii jenneetuma jala jalaan teenya.
Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa durii irras inni kun akka gatii fooyyaa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tashoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati. Godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna lammaffaadha jedhu.
Bara darbee anoota qabnu sagal irratti hojiin kun hojjetamee jira. Immoos hektaara 11 ol marsaa 1ffaa fi 2ffaatiin facaafamee oomishni isaa sassaabamee galee ture. Bara darbee kaayyoo kan muuxannoo gaariis hin jira. Hojjimaan immoo irraa barachuu qabnu maal faadha waan jedhu sanis isaan sanis sirriitti egaa adda baasnee booda qophii baranaaf. Qophii bal'aa taasisnee qophii san keessa tokkoffaa paampiiwwan adda addaa qopheessuu fi qonnaan bulaaf raabsuudha. Inni lammaffaan xaa'oo fi sanyii filatama yeroodhaan qopheessuudha. Sadaffaan lafa qopheessuudha. Haala hojii bara kan hojjenne yeroo laallu kilaastaraan oomishni warratti kilaas akka gurna keenyatti barana. Kilaastaroon guddaa jennu 2,500 hektaarisaa. Xiqqaa jennuun immoo hektaara 20-30 hin jira garuu irra caalaan isaanii kilaastaroonni kenna 500-600-400 kana keessa jiru. Kun akkuma agartu barana haga guyyaa irratti jechuudha hektaara 64-410 facaasnee jira. San keessa ka haamaa geellee hin jira amma kalee haamaa turre aanaa boosota irratti hektaara 400 bal'inni isaa achirratti oomishni ga'ee sassaabamaa ture.
Obbo Masfin barana paampii bishaan gidduu 570 qonnaan bultootaaf kennuu himanii hojiin kun hordoffii waan barbaaduu fi ogeessonni qonnaa araddaa irratti bobba'anii jiraachuu ifoomsan. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa ganna darbe kana qofa dabaree lamaan lafa hektaara 1,300 ol irratti qonni jallisii qamadii hojjetameera jedhan.
Bara kana immoo baay'ee karoora guddaa gooneetti qabannee hojii kana kan dhiseenne lafa hektaara 1,607 kan ta'u marsaa lamaan misoomsine jenneeti karoorsine. Marsaa tokkoffaan lafa hektaara 1,350 haa ta'u qamadii sana uffisnaadhaan kan karoorsine toseenne kanarraa oomisha miliyoona 15 arganna jenneeti kan marsaa tokkoffaa qofaan. Kan marsaa lammaffaa arfaasaadhaan deeggarree hektaara. Waliigalasaa hektaara 1,607 jechuudha kan qabnee hojjechaa jirru. Kan marsaa lammaffaa yeroo ammaa cuufee jira. Kan marsaa tokkoffaa hektaara 1,355 facaasnee yeroo ammaa midhaansaa haala gaarii irratti kan inni argamu jechuudha. Kunuunsa irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru.
Akka obbo Geetuutti naannoo Oromiyaatti lafti hektaara 4,000,000 ol qonna jallisiif mijataadha. Ammaaf garuu rakkoo hanqina maallaqaaf jecha biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa hektaara 1,400 haga hektaara 1,500 qofaa misoomsuuf itti jira jedhu. Ethiopia kesatis qonni jallisi qamadi erge jalqabe genne sadida ajeda minister qonna kayonisas wabi midanyata amerika ne sofi qamadi sharafa guddan alagalu hambisu akkatayis nimama obbo berra lema director qonnamtiu mata minister qonnati
ka 2011 ጀምሮ አፋር ክልል ላይ ተጨመረ በያመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው
አከዘዶ አባ በራን ጀልቀበ በረኩም ለማፍቁረቶኮ ናኑ አፋርት ጀልቀበ ሰምቦዳ ናኑ ለካንትስ በበለታ ዱፌ አማናኑ ኦሮሚያት በለናን ረቶጅ ተማጅራ ናኑ አማራ ክባፊ ሲዳማ አፋር ረትሲ ወጂራው ላጅራ በረነስ ለፈይክታራ ኩምድባ አፉሪራ ቀመዲ ኩንታለ ሚሊዮን ቁደጃ አርገቹ ፍትጅር ከናንስ አገዮና ሄክታር ኩምድባ አፉሬፊ ኩመሰዶሚ ሰገል ፈጨይራ ናኑ ኦሮሚያራ ሄክታር ኩምድባ ሰዲፊ ኩመሸንተሚሽን ናኑ አማራት ሄክታር ኩመሰዶሚ ሰዲኦል ናኑ አፋርትሞ ሄክታር ኩመቶርባ ኦሊፊ ናኑ ሲዳማትስ እጥመዴ ማማጅራ
ደም ሲዳማ ላይ የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
አቦ በራን ናኖ ገሞጅት ወጆም ሸቀመዲ ከና አቦቲን ቀበኛ አከረትር ማተኑ ሞቱማኑ ጅታጅራ አጀደኒ አማፍገሩ ኬስማናኖ ሮሚያቲ ቆነቁናን ቡልቶታረት ተውጂሳ ጭምሳጅራ አጀዱ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ቢያ አመደሊ ቶርበንደርበ ያይገምታ አፍሪካ ረት ይወርበተን አፍሪካ ምናኛታኑ ደንደውፊ ቆነጀልሲ ጀበይ ፈጫ ከቀብዱ ይመኒ ከናፊስ ኢትዮጵያን ሆጂ ከና አፎአንስቴ ወጅታጅራቹ ዱበቱን ሳኒኒ ያደተማ ገባስ ገለ አሜሪካ አፍገልሙ ዳዊት እንፈነራ
ከረዱ ፋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰንበታፊ ድልበታ ሳተላይት ዳን ከንተምሰው ሰገለ አሜሪካ ሰገንታባ ነው ሮሞቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ጂኒጉራንላ ወጋ ወጋዳኒ ጂያሴናን ኡመተ ጉራቻ ቢየቲ ከሰጅራኒ እትያደተሙደ ጂያከና ማልቱ አዳንታሲሴ ፍለተሜ ኤሳጀልቀበ ማሊፍ በርባጭሲ ጋፊ ወንጀደኑፊ ዴቪ ከኑፍከነኒ ዩኒቨርሲቲ ተነሲ ከሰቲ ቆራታዳፊ በርሲሳ ኢመሴና ሐዋዛቲፊ ሐዋሱማ ከንታን ፕሮፌሰር አሰፋጃለታ አፈረር ኮፒንከኛ እትያኑ ዋኤ ከናቲ
ኔማይኒ ጂኒ ፌብሩዋሪ ማሊፍ ጂአውራቻ ተይብየ ከነከይሰት ማሊፍ ጂአውራ ብራንታኒ ሴላ ማሊካ
ባይን ዝንግለቴ ፈደና ፈሩ ገዘኒ በሆቃዱ ጂ ጉራንላኩን በረኩመቶ ኮዲ በሰገለ ድደሚ ጃቲ ነሚች ቤካን አሜሪካ አፍሪካን አሜሪካ ተኮ ካርተን ውድስን ጀለማ ቱርባን ኔግሮ ዊክ ያረ ካዝ negro week turban erosana negro edamu turban negro de waame wanta kun sena guracha rakko sanke turani fi buasan america busan kabajamu kabakanje don kase baras kuma to ko bisagale jaama mo gurachi wallanso gudda burani ji gura ji tokko gurachiro senasat kabajamo tabukabarene charkabane sababi carter woodsen guranala filate wala maaf sababala maaf tokofa namich african americane frederick douglas kanjedamu garbuma ballesu da kollanso gudana mogaratore ofis ab garbature garbuma ballesu da lamafa abraham lincoln kanjedamu barasa presidentuma kesa garbuma bade ጀርኩ ለማኖ ዱከባ ጀቻቱረን ጀርሱ ለማኖ ጂያጉራን ላከ ያላተን ጉራን ላከ ያቱዋን ላተን ይፊ ጉራን ላከ ናፍለተኒ ዋይ ሴና ጉራቻ ቢየከነቲ ቡአይሳን አሜሪካ ቡዘን ቢየከነከሳን ትጃራን ከበጁ ዳፊ ለማፋቡዋን ሰረጋቱ ረበካማራ ሴና ዛኔ ከመ የኙማን ዛኔ ከመ ባይ ተጠበተማቱረ ኢሮ ብልዙማ ዛነርገተኔ ኢሮ እንዳናምኒ ዋንከደርብ ያደተ ይሰረፉ ሞትልማ ሙዳፍቱ ጂየከነ ፍረተን ጂየከነ ከቲ ኦጋው ጋቲ ዋንሃራቲሚ አራፍረተኔ ገቦ ፍረና ፈከኛ አፍቲሚ ዛፍረተኔ ባኒ ፈያ ዳፊ ሄልዝ ኢን ዘ ወል ወል ቢንግ ረኔቱ ወልነስ ረኔቱ ከባጃጅሩ ኡንዱማት ጂኩን ከባጃሞፍ waan gurraachi biyya kanaa buuse Ameerikaa ijaaruudhaan waan inni hojjete biyya kana yaadachiisuudhaaf itti ta'e jechuudha.
Malee warri biraa biyya kana hin kennine forma gurraachotaatu filate jechuudha.
Yaa hin filatanii adiin immoo baruu jalqabee fakkeenyaaf 1976 President Gerald Ford officially recognized godhe akka kabajamu himachuudha pirezidaantiin biyya kanaa.
Gaarii mee gabaabaadhumatti waa tokko misitti ce'a isin seenaa Oromoo keessatti waa baay'ee kitaabota saddeeddaa barreessitaniitu. Kitaaba keessan tokko keessatti waan hin arginatti fakkaata. Seenaan Oromootii fi seenaan saba gurraacha Ameerikaa wal fakkaata yaada jedhu waan qabtan natti fakkaata. Sabni gurraachi biyya kanaa immoo akkuma beekamu garbummaadhaan warra bitamee biyya kana dhufee asitti dhalateedha. Maaltu wal fakkeessa Oromoo wajjiniin meeshaan gabaabaadhumatti?
Namni baay'een hin beeku malee Oromoon illee garba ta'eera beektaa. Kitaaba lama akka nama dubbisuuf itti himaa tokko Children of Hope kan jedhamu Sandra Sheeling kan katabame. Lammaffaa immoo The Oromo Diaspora kan jedhamu Profeesar Makuriyaa Bulchaa kan katabame. Akka Oromoon garbummaa keetti garba ta'e gurguramaa ture. Maqaan kitaaba kooti Fighting Against the Injustice of the State in the Globalization Comparing the African American and Oromo Movements.
Baay'ee galatoomaa Profeesar Asaffaa yeroo keessanii sana jira fudhachuu kootiifi itti deebina waan kana irratti mari'an nama biraa barbaanne.
Akkamirraa fannee Voice of American waan akkasirratti kan xiyyeeffatu abdiin godha. Nama baay'ee barbaadaafidha.
Haa ta'u
nagaatti.
Addunyaa irratti namoonni miliyoonatti lakkaa'amanu buna dhugu. Bunni madda galii dinagdee biyyootan adda addaati. Garuu jijjiirama haala qilleensaatiin wal qabatee gosaawwan bunaa caalaa barbaachisaa ta'an irratti rakkinni mul'achaa jira. Rakkina kana furuudhaafi ogeessonnii fi saayintistoonni London keessa jiran waa irratti hojjechaa jirraa jedhu. Maal hojjechaa jiru? Waa'ee kana irratti gabaasa Henrii Rijweel VOA'dhaaf qindeesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti.
Mana edadisaa of ilaallee irraa hojjetamu keessa dhaabbatanii ala arguun danda'amu keessatti biqiltuu adda addaa dhaabaman kan New Botanic Garden jedhamu jira. Mana sanaan ala qilleensi qabbanaawaa akka cabbiiti. Manicha biqiltuun keessatti dhaabame sana keessa immoo ho'aa fi hurka bishaanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman akka lalisan gochuun bosona fakkeessee jira. Iddoo kanatti qorannaa buna irratti gaggeeffamu. Kan hoogganan Aaron Davis akka jedhanitti.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Inni kun buna Arabikaa jedhama. Nutis isa kana filanna. Iddoo adda addaatiif sannee kan dhugnu kana. Akkasumas manatti danfisnee kan dhugnus isuma kana. Dhandhama baay'ee gaarii qaba. Buna addunyaa irratti dhugamu dhibba keessaa harki 60 isuma kana.
Gosti bunaa biraan iddoo kana jiru buna roobastaa jedhamu. Biqiltuu buna sakaanii irraa baalli isaa gurguddaadha. Buna addunyaan fayyadamu 40% qabatee jira jedhan Davis. Biqiltuu bunaa Arabikaa fi roobastaa dhaabuun jireenya uummata guutummaa Afrikaa, Ameerikaa kaabaa fi Eeshiyaa keessaaf deeggarsa guddaa qaba. Garuu sababa jijjiirama qilleensarraan kan ka'e sodaa jala jiru jedhan Davis.
In some cases, yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall. But in some cases, as we've seen in Ethiopia, and
yeroo tokko tokko oomishi argamu akkaan gadi bu'a. Sababiin isaas ho'i qilleensaa dabaluun yookiin roobni hanqaaquun kun ni mudata. Garuu yeroo tokko tokko immoo akka Itoophiyaa keessatti arginetti oomishni bunaa guutummaatti manca'ee mukni bunaas gogee bada.
Kanaaf furmaanni isaa bosona Afrikaa dhihaa keessa fagaatanii seenuun buna dhaabuu ta'uu malaa jedhani gosa bunaa gara 130 ta'antu jira. Garuu hundumtu dhandhama gaarii qabu jechuu miti jedhan. Deebisiif gareen isaaniin hoogganamu Seraaliyoon keessatti gosa bunaa cal jedhee daggala keessatti biqilu isteenoofiilaa jedhamu argataniiru.
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because It matches Arabica in terms of its
inni kun ho'a hamayu kan dandamatu da dandamisas akka buna arabika sana gari fakkachun sammo qalbi namahwata
rakko jijjira maqillensa jiru kana kesatti gosti buna yodaba me daldalaf abdi kennan kannen library cafe yujendas jedaman jiru jedaniru namonni hangito ko dan namisa warra kani rajale jedani amanu bara darbe jechun kuma lama digdami tokko Milan Taliani keset dorgommi namota buna danfisan giddu tigaggefamen Australia ra Hugh Kelly buna Eugendes jedamu danfiste badasa sadar kasa dafa argatteti milkaina Kelly nargatte kun gosa buna himbe kaminjiran gama beksisun wan hara argamsis abdije du qabu qoratton gare London keset qonnam bultota Africa wali nojetajiru kun ija buna hara ba ankan dabudan Gabarra Kolchan Gochajiru Projecti Uganda ke Sakan Hordofan Katrin Kiwike Akajanit
That has low yield and very small beans but it has an amazing taste
Omishni kenan gadbua akasmasi iji bunakana baye tetikada garu dandamnisa kan ajaibati
What requirements do they need how do we boost its productivity instead of it being dominated
ulaga kami butu nubarbachisa attamitte omisha buna guddisu dandeenya gosa buna la marratti qof rajresan gargaramu manna gosa buna sankan gati mali akka qaban ilaluf carra qabna jedan gosti buna library ka jedam wogga kana kesa dominan uganda ra gara europa te ergama abjije utujir kunis jedu qoratton Qonnaan bulaadhaafi galii maallaqaa walirraan cinne argamsiisuun akkasumas kanneen immoo buna dhuganiif dhandhama haaraa fi gammachiisaa ta'e argamsiisuuf jira jedhu.
Bulchiinsa naannoo Benshaangul Gumuz keessatti rakkoo nageenya irraa kan ka'een uummanni naannichaa dhibba irraa harka 62 ta'u rakkoo namoomaaf saaxilame gargaarsa barbaaduu mala jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksisee jira. Nakor malka imma kanarratti gabaasa dabalata qaba
raage yero dhufu qorannoo irratti hundaa'e jedhan caqasuudhaan kan dubbatan komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeny Taasisaa yeroo ammaa kana namoota sababa dhabamuu nageenyaa fi balaawwan uumamaa garaagaraan qe'ee isaanii irraa buqqaan 4,422 ta'aniin ala akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii caamsaa dhufuurraa jalqabee namoonni 6,500-7,000 ta'an naannoo Benishaangul Gumuz keessa jiraatan gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilamuu danda'u jedhan.
Namoonni gara 3,384 kan ta'an amma yeroo ammaatti kaampii keessa ta'anii gargaaramaa jiru. Rakkina uumamaatiin kan dhufe immoo akka nama 56,000 kan ta'an akkuma kana gargaarsa argachaa jiru. Walumaa gala namni 4,422 akka naannoo keenyaa kanatti gargaarsa argachaa jiru. Persentiidhaan 62 ta'uunsaa maal jechuu fi kan jedhan namoonni gaaffii qaban jiru. Kun jechuun namoonni mana isaaniirraa ituun buqqa'iin sodaadhaan naannoo isaaniirraa baqatanii. Minaan isaan qotan kan hin makaratiin namoota garaagaraa jira matakkal kaamaashiis maa'o koomoosi isaan kun yeroo dhufutti gargaarsa kan barbaadan ta'u nama 1,200,000 naannicha keessa jiru keessa harki 62 gargaarsa barbaaduu danda'u yeroo jedhamu gargaarsuma yeroo sui kaasame kan gaafatamu tun ta'in ji'oota dhufan keessatti yoo irrattiin hojjetamne namoonni persentiin 62 gargaarsa barbaaduu danda'u kanaaf hojii addaa maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu isa bukkeetti akka hojjetamuuf nu biraa raaga kan ba'u.
Kanaan dura namoota naannoo Benishaangul Gumuz keessa jiraatan keessaa sababa haleellaa hidhattootaatiin midhaan facaasne dhiisne qe'ee keenyarraa baqanneerra namoota jedhan keessaa dubbisne turre. Waan hunda keenya jechuunis daakuu barbaree shiroof waan hunda dhiisne dhufne midhaan keenyas saamanii jiru. Amma akka namni hin miidhamneef deeggarsi midhaan nyaataa nu barbaachisa jedhanii turan sababa dhabamuu nageenyaan rakkoowwan dhufan kanneen biroon hanqinni midhaan nyaataa kun uumamuu akka malu kan obbo Taarraqeny dubbatan hanqinni midhaan nyaataa naannoo Benishaangul Gumuz keessaa bakkeewwanitti uumamuu malu jedhanis akkasitti ibsu obbo Taarraqeny.
Namoonni makarii isaanii makaranne namoonni saamaman jiru namoonni jalaa gubatee jiru hojiin barana hojjetame baay'een isaa gubateera kamashini ufradne gutumma magututti gubatera maukomoyo ilalle gutumma gututti gubatera matakkali niyo ilalle namonni gutumma gutut oji ke sangalle kaanti ke sakanturani namonni kun dur gaba filledi esuturani ammo zani yudebiyani arka motumma yokin arka gargar arka zani kandidir santawu dakalechsam
motumma ngeru anqin min anyata kun sonu mamin hojjetajira wanjedana kastibs commissionerich
raga kanarattimo ored imisala alfudate ratto jetafakenya worri qonna fudatani ratto jetani wana kabone fa wana kagara gara aritiitin wanda segae ummata kana gargars akkasalin barbarne gochu kan dendo ratto jetama kasu walle namoni gara gara wan kanarratto jetama motumma siyota qoppe sabarbada percentin kun qidimo mertiyeda ba pomisha boda kan jeda mujira kalaf inerde jetame bode raga kenya kana gari busus danda ol kasus danda nuigaru wardi misala latu fudade akkarratto jetu raga kana yero yero tinipsina ake kachi sarratto jena raga sana ndabarsina khala jechu damale arrarratti namonni percenti jatami lama gargar sabarbadu kalaf nyati fe amyadufu kan jedu ofke sangam kan jedu tu yadi ratta fudade gari dai
oji wenjalisi akkasumas halli naga ammumullata ju kan itifufu yote yaddon hankinam danya ta umum hirdisu mala jedan commissionerich yoto wati hankini midanyata nanu benishangulugum skeisatti kan umamu te garu motumman nan nicharako kan furuf niyojjeta isarres kan darbuyote ablin roltuta ablin motumma afmiti motumma waltum sudan hankini midanyata kan umamne niyojjeta majedan ijiru sagale america nakur malika amburra
manni mare bakka bu'oota mootummaa Itiyoophiyaa labsii yeroo muddama ji'oottan jahan darbanii fi hojiirra oolaa ture torban kana keessa kaaseera. Labsichi ka'uun isaa siyaasa, dinagdee fi dhimma hawaasummaa biyyattii keessatti faayidaan inni qabuu fi marii biyyoolessaa qophaa'aa jiruu fi waan inni gumaachuu danda'u irratti gabaasaan keenya mitikkuu fiqaadu itti gaafatamtoota paartilee siyaasaa haasofsiisee gabaasa itti aanu qopheesseera. Waliin haa caqasu.
Walwaraansa mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uun manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jechuun labsii yeroo muddamaa ji'oota jahaaf turu guutummaa biyyattiitti hojiirra kan oolu ji'a onkoloolessaa dabarsine irraa kaasee labsee ture. Labsii yeroo muddamaa kunis yeroon qabamee fi osoo hin guutiin manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa taa'een akka ka'u murteessuun sagalee caalmaan raggaasiseera. Kaafamuun labsii yeroo muddamaa kunis kan barbaachiseef rakkoo nageenyaa yeroo ammaa mul'atan karaa idileetiin hiikuun mootummaaf ni danda'ama jechuun ibsaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti bakka bu'aan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan itti aanaa dura taa'aa dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu durumaanuu labsichi labsamuun dogoggora ammas kaasamuun isaa. Sirriidha jechuun ibsu.
Nuyi jalqabumaa jalqabee waani kuni labsiini kuni durumaayyuu sirrii miti biyya kana gara tasgabbiitti fida jechuu miti labsiin akkasii kuni mirga namaadhaa hin dhiibaa kanaatiif nagaa hin fiduu rakkina fida malee amma immoo kaasuun isaanii yaada gaariidhaa. Ba'eessaa illee fudhanna.
Dhaaba siyaasa IZMAatti dura taa'aa kan ta'an obbo Yashiwaas Asaffaa Mogamasaaniin labsichi akka biyyaatti guutummaatti labsamee kan ture ta'us kutaa biyyattii keessatti immoo bakkeewwan nagaa ta'an waan jiraniif ammayyuu bakkeewwan nageenyi rakkoo ta'etti labsichi ni barbaachisa yookaan immoo nageenyi lammiilee biyyattii karaa amansiisaa ta'een. Eegamuu qabaata jechuun ibsu.
Aawwani yaallaa uneedha. Baagara akka darajaa hundum yaagariitu kufuun asxaabaa gijawaajaa fannigawaan jibbaadha jechuudha.
Haalli amma jiru guutummaa biyyattiitti labsii yeroo muddamaa isa barbaachisa jedhamuu hin danda'u. Sababni isaa naannoowwan nagaa ta'an kanneen rakkoonomti keessa hin jirre waan jiraniif. Gama biraan immoo iddoo hundatti hin barbaachisu akka hin jenne immoo bakkeewwan rakkoo qaban ni jiru akkuma miseensonni mana marichaa kaasan. Kanaafuu sadarkaa biyyaatti kaafamullee bakkeewwan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu jiranitti yookaan nageenya lammiilee sirriitti eegsisuu gama biraan bulchiinsonni naannoo kanneen jiran irra deebiin akka ilaalan taasisuudha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an miseensi dhaaba siyaasaa sosochii uummata Amaaraa Dr. Dassaa Leencaanne yaa'ii mana marichaa irratti yaada kennaniin mootummaan dhiibbaa gama dippiloomaasiin irra jiru sirreeffachuuf jecha labsicha. Yoo kaase malee lammiileen nagaan jiraachuuf ammayyuu waan amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatu.
Yetaqayyaroo nagar tahanag takotaatwaachi yedabbaru botaawish taqayyaroo. Indii lakka tadarban. Nagar gan ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው ይያስባሉ።
ወንት ጅጅረም ይጅራቴ በክቲፒኤልኤፍ ድራን ቀበቴ ቱሬ ብልሳከበው ታየራ ገሩ ሐሊያ ፈንካን አኩመ ጅሩ ትጅሩ ያደጅዱን ቀባ እንብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩመ ድራ ትጅራ አማሱም ነወራና አኩም ድበሰዲ ወልቆፔሴ አፋር አኖቲ አፍርቶ አቴራ ጉድነ ዋግምራትሞ ብሎኒከኝ ድምቡቃኒ መጋለ ሰቆታ ከሳ ቡፈተኔ ጅሩ ዋጃ ራያ ማይጠብሪቱፍ ክንዴ ሴሉለ ለብሶፍ የሮቆጲታ ሳጅሩቲ ዋንትኩን እንጅጅረም ለሚያሞ አመል ቲፒኤልኤፍ እንዶለለም ለጅዱቲ ነቁ አመስናበነ አመስ ሞቱ ማረኮ ነገኛ ነሙተረሳው በእኝማ ሳንረጋ አጅሩ ጣቡፊ ወጅ ነገኛ ከበቺሱ ሐለይ ድሌቲ ንደንዳ አደጋፊንኮ ፕሮቬደር በከና አከሰበይ ማሞቱ ማይገባ ሰቲ ነሞኒ ድባፊን ተማውልታኒ ወለጋተ ጂፈመኒሩ ከናፍ ሐዋሳ አዱኛ ገመቺሱ ጀቻ ኦዱ ነገኝ ጅራቱ ታፍቋ ቢንከንን ካሱን ስሪ ደሞፊ
ይመከናረት ከንጋፈ ተመን ኦቦ ሙላቱ ገመቹ ጋፊ ሰገሌ አሜሪካራ ሐለከና ዲያቴፍ ዮሙዴ ቢሰል
ለፍሲ ከዳዲ ማሊታ ለፍሲ ከዳ ለፍሲቴ ተካልቴ ጥንጀቴ ቢያ ሂታ ነጋቡሳ አከናጋምቡ ገረሴ ጂታራራ ከዲሩ ፉጎተሞ ኢስማከና ተካልቴ አቆጅሩቲ ሐርከሳ ሚለሳ ወሊት ተካልቴ ኡታሊ ጥንጀታ ነጋፊዳ ነጋንኩን የሙሩ ፈዱ ቢያ ከናፊ ተዝገቢ ጉዳ ኡሙ ዋንደንደውፍ ዋንተ ሂዳማ አከዚ ከነ ሂደንተ ገረና ጋተዲም ተመለ ከነ ኢትፉፍቴ ነጋኒን ኑፉ
ለፍሲ የሮ ሙደማ ከብያት ለፍሰሜ ቱሬ የሮ ከነት ካሱን መሪቢያ ለሳ ኢትዮጵያ ከሰታስ ፈሙፍ ጅሩፍ አብዲ ከኑቃባ ጀለመኒ ከንጋ ፈተመን ኦቦ የሽዋስ አሰፋ መሪቢያ ለሳ ሐለነገኛ ተዝገባ በርባዱስ ወለፍሲ የሮ አሪፈቺሳ ከነ ወሊን ወሊ ትሂዳሙ ሚቲጀቹን ዴቪሱ
ነክነው ዘራይ ምክትል ወይ ማጋራይ ምክትል የተረጋጋ ሁኔታ ይጠይቃል።
ቱጋዳ መሪቢያ ለሳ ሐለተዝገባ አበርባዳ ገሩ ዋንከና ወሊን ወልትፊዱን ሄዱ ዋንፈየዱን አትንፈካቱ ከነዱር አኩመ ጀኔ መሪቢያ ለሳ ኩን ለሞተ ጆታ ጃፍቱራን ሶይንታኔ ረኮን ቢየቲ ባሮታ አፍቱራን ረቲ ከመሪያኑዳ ከናፉ ረኮየሮ ጅሩ ከነቲ ጌስተኒ መጥንሱን ጋሪ ነትንፈካቱ
በሙላቱ ገመቹዳ በኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞራ ለፍሲ የሮ ሙደማ ከነካሱን መሪቢያ ለሳፍ አከቀብጥ ተኮትካው መለ ገሩ መሪቻ ገገሱፍ አመዩ ነሞኒ ኢላልተ ሲያሳ ሆርዶ ፈኒኒ ደመን ይጅረን ይከሙ ቀቡጀሉ
የሮ አማ ከረገሰ ወሪ ሂደማን ወሪ መቃ ፖለቲካቲ ፓርቲ ራቲ ወሪ ሂደማኒ መነ ሂዳ ጅረን ጅሩ ሳንኩኒ ከሞኒን በርባጅዛ ለምሲ ካሶኒ እኒ ሮገ ተኩ ብቻዳ ኢሰከረ ብቻ ዘዱን ታይኒ ኮማንድ ፖስቲን ዶንዱ ማቲን ንጣጠመ ኩኑን ድምቱ ኢዶ ቀባቹ ዘጉባ ጅራ
ለምሲ የሮ ሙደማ ቢየተኮ ከሰት የሮ ለፍሰሙ ዱርሴ ከሚደሙ ዲነግዴ ቢየሰናቲ ኩኒስ ለሚሌን በካ በከቲ ሶቾአኒ ሆጂሳኒ ሆጀቹፍ ንረከቱ ኢንቨስተሮኒ ቢያላስ ከረብየሰናት ዴሙ ሆጂ ዲነግዴ ሆጀቹፍ ፈዲደቡ ከን ኢትዮጵያስ ከነራደሚት ከንጀለኒሞ ኦጌሰ ዲነግዴፊ ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ በርሲሳ ካንታን ዶክተር መኮንን በርሲሳቲ
ለብሲው ደማ ደንቃ ዲነግዴ ከሰ ሶቺ ደልደላ ሶቺ ኢንቨስትመንቲ ኮሰና ፋይናንሻል ሴክተር ይሁን ደረቲ ይባ ፊዳ ሱኒስ ይባንስንሞ ጨይ ኦጂ አብዱማ ቃለን ሰጅረኛ አመነ ህንጀነ ቢየትረት ዴምሳ ሲቪ ኩፋምኒ ኩኒ ኩፋማ ለፍሲው ደማ ቆፋዘቶን ታኔ እሰዱረስ ደኩሚ ኮቪድ አካዱኛት ከየብ የኬኛ ስራሴ ሶቺዲ ንግዴባ የገዲቡ ሴቱሬ እሳታንሴ ወራነከስ አከብየቲን ገንተኩን ዲነግዴት ጉፉ ጉዳታዬ ይሰረችሞ ሰነተር ገበየ ሱዳፍ ለፍሲ ሙደማ ካሜኩኒ ደንቃባ የሁሜ ረኮንዲ ነግዴ ደኑን አማርግኑኩኒ ታይዝራ ሶለፍሲንኩን ከኡን ዋንተከ ኮንፊደንሲ ሁሙደንዳ ሶቺ ሰናፋለ አንጄሴ ዲነግዴ ቆሰቾሱኒ ደንታ ካንጀዱ አብዲንቃባ ወሊገለት ገሩ ለፍሲ ሙደማ ከኡን ሳቆፍት ፉርማ ሰንታው ዳብዴ ነገኝ አከብየቲ ትጅሩካና ነገኝ ዳባሙን ሶቺን ዲነግዴን ዳባማ አብቃበያቴ ከኛቱን ጅራቱ ቀባቴ እንደስቲን ጎዱ ሆጀቴ በሄንገሉ ኩወልት ቀባቴዳ ሶቺዲ ነግዴ ከነጉሬፊ የሮ አማራኮዲ ነግዴ ደኑ ከነከ ካለንስ ጅኛ አርጋጅሩ ከና ሆጂ አብዱማ ወላታ ጅሩ ከና ኢንቨስትመንቲን ገዲቡ ከሰዩ ኢንቨስትመንቲን ቢያላ አካ በርባደሜት ቢያ ከነት ሶቾ ኤ ጉደታ ጅራቹ ዳቡንሳ ኩኒ ዋባይሉ ተገፊሳ ሶ ቡራራ ማልቱ ለፍሲ ሙደማ ከነፊቴ ከንጀሩ ረተ ሰጀቹን ይበርባጭ ታይቻለ
ገባሳ ሰገሌ አሜሪካ ፊንፊንራ ምትኩፍካዱ
Sagalen America sagantan afaan Oromo galgala keessa sa'aati 2 walakkaa jalqabee hamma sa'aati 3tti sanbataa fi dilbata saatelaayitii daani qophii dabarsu kan arraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture hambafkaadu morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula'a.